Mtate. Uliwene chusa, saba mukama, akutunule kuna chisa. Buli bwenzi jukira, engeri je walwana tubene chance yo kukula. Basajja batono nnyo, abalina omutima gwe gw'olina. Naye mu batone nnyo basajja balabirira baana, ono mwali tata wange. Mu basajja bangi njasabiku, negomba nnyo be mulamu. Mukama akumpeera omukisa ogw'obulamu, akuwangaze. Ze watu ya nanga wezi tuzalide mikisa mukamu yojagaba. Tata wange mubasajja banji nja sabigu, negomba nyobe mulamu. Mukama kumpero mukisa okwa mulamu, akuangaze. Ola bentu yoze watu ya nanga wezi tuzalide nikisa muka moyo jagaba. Teyera bira katonda teyera bira, muliche wefiriza ya chikubisamu demi wendo. Nechikuzarire nikisa nejota nalabisa maso. Tewera ikirira jetulitu saba, akutuwangalize. Olabe n'obulungi bwatukoze mwenu. Omutima gwo gunabanga muteefuluberera. Tata wange,
tata wange,
basajja bangi njasabigu, negomba nnyobe mulamu. Mukama akumpeera omukisa ogw'obulamu, akuwangaze. Olabe ntu yoze watu ya nanga wezi tuzalide mikisa muka moyo jagaba. Tata wange mubasajja bangi njasabiku, negomba nnyobe mulamu. Mukama akumpeera omukisa ogw'obulamu, akuwangaze. Olabe ntu yoze watu ya nanga wezi tuzalide mikisa muka moyo jagaba. Olabe ntu yoze watu ya nanga wezi tuzalide mikisa muka moyo jagaba. Olabe ntu yoze watu ya nanga wezi tuzalide mikisa muka moyo jagaba.
We love you, Daddy.